waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h c r ayaa sheegtay in hindise yurub dib looga celinayo dad tiro badan laguna keenayo turkiga inay xadgudub ku tahay shuruucda lagu difaacayo xaqa qaxootiga. Madaxa u n h c r ee yurub Vincent Cochetel ayaa sharaxaya aragtida hay-addiisa.
Collective expulsion of foreigners is prohibited under the European Convention of Human Rights.
In si wadara loo tarxiilo waa mid mamnuuc ah marka la eego xeerka xuquuqul bini aadanka ee yurub. Heshiiskan wuxuu ka dhigan yahay dibucelin aan loo meeldayin, taasoo khilaafsan shuruucda yurub, lidna ku ah shuruucda caalamiga. Golaha yurub ayaa ku adkaysanaya in heshiiskan uu shuruucda caalamiga waafaqsan yahay, laakiin hay-adda xuquuqul bini aadanka ee Amnesty International ayaa sheegtay in hindisahan uu dhibaatooyin badan leeyahay. Madaxa Amnesty ee yurub John Dalhuusan ayaa Al Jazeera u sheegay inuusan heshiiskan ahayn mid cadaalada.
If the EU's idea of taking part in a global responsibility, global sharing of refugees is to make the number of Syrian refugees it takes.
Haddii fikradda midowga Yurub ay qayb ka qaadanayso mas-uuliyadda caalamiga ee ka saaran qaxootiga ay noqoto inay qaxootiga ay qaadanayso ku xirto kuwa naftooda ku halligaya doonyaha, marka taasi waa go'aan qalbi wanaagsan aan ka soo go'in. Magaalada dekedda ee Izmir ee dalka Turkigana, tirada qaxootiga ee soo galaysa ayaa halkaasi xiisad ka dhalisay. Qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ku baaqaya in dadka la qabqabto oo xerooyin loo sameeyo.
My expectation, what I want is for the Syrians to all leave here. I want them to be gathered somewhere. Our rents have become more expensive. Food prices have gone up. This is very difficult.
Waxaan filaya oo aan rabaa waa in Suuriyaanka halkan ay ka tagaan. Waxaan rabnaa in meel lagu aruuriyo. Kiradii ayaa nagu qaaliyooday, maciishadiina way kacday, nolosha ayaa nagu adkaatay. Ninkan oo qoyskiisu ay dalkan soo galeen ayaa sheegay inay doonayaan inay ka sii gudbaan oo hore ay u socdaan.
Talabi bidi asafir cala Europa.
My desire is to go to Europe, and all the countries and their presidents are only looking for their own interests to take
money. Doonayaa inaan Yurub aadno. Dalalka oo dhan iyo madaxweynayaashoodu danahooda oo keliya ayay ilaashanayaan. Inay lacag ku qaataan dadka Suuriyaanka oo keliya ayay rabaan. Waxaan doonayaa inaan qoyskayga u kaxeeyo Yurub. Iyagoo aan u joojinayn heshiiska hordhaca ee Yurub gaartay, ayay dadka ka imanaya Suuriya, Ciraaq iyo Afghanistan weli sii wadaan inay badda u sii maraan Griiga iyagoo kumaan kun ah. Griiga gudihiisana ku dhowaad 14,000 ayaa ku xaniban xeryo ku yaal xadka Griig oo ay la leedahay Macedonia. Qaar badan oo dadkaas ka mid a ayaa rajaynayay in shir madaxeedka midowga Yurub ee Brussels ka dhacay ay ka soo baxaan go'aamo lagu furayo xadka looguna ogolaanayo inay maraan. Nick Sasher oo ah dhakhtar si tabarucaada ugu shaqeeya qaxootiga ayaa sheegay in xaaladda xeradu ay ka sii darayso.
We're really worried about outbreak conditions, potential for measles, cholera, polio, that sort of thing. But the most common condition is...
Waxaan runtii aad uga walaacsanahay in cudurro ay ka dilaacaan xerada, sida jadeecada, daacuunka iyo cudurka dabaysha. Laakiin waxyaalaha hadda inta badan ka dhaca waa kuwo yaryar sida qufaca, jir xanuun iyo gaastriko. Heshiiska ayaa la filayaa in la dhammaystiro asbuuca soo socda.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.